Nshuti bamwanya b'ikiganiro heza tubahaye ikaze. Uyu ni wa mwanya musanzwe mukurikiraho iki kiganiro mukaba mugitegurirwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro mukagikurikira kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku 104.3 FM. Muri studio nkuko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie.
Uwo mwumva akaba ari Olivier Isati Basuma.
Uyu munsi turasura akarere ka Musanze maze tuganire n'abajene bo mu murenge wa Shingiro akagari ka Mudende aho baza kutubwira ko kuba batarabona umuriro w'amashanyarazi bituma iterambere bashaka batarigeraho. Uretse kandi kuba nta mashanyarazi bafite, aba bajene banabangamiwe n'umuhanda wabo wangiritse cyane ukabutuma ubwikorezi n'ubucuruzi muri rusange bidindira. Nk'uko ikiganiro cyacu cyiyemeje kuba ijwi ry'abatagira ijwi, turaganira n'umwana w'umukobwa ufite ubumuga bwo mu mutwe bwatumye areka ishuri ari mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza. Turaza kugaruka mu mujyi wa Kigali aho ikiri kuvugwa cyane muri showbiz ari itoranywa ry'abakobwa 15 bari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2015.
Mu gusoza ikiganiro cyacu turabagezaho ibivugwa hirya no hino ku isi. Uyu munsi turaza kuganira ku kanyamaswa ko mu bwoko bw'inguge gafite amaso manini cyane atangaje kakaba kagaragara mu birwa bya Philippines. Turaza kandi no guca mu butumwa bw'abakunzi bacu. Ntimujye kurenyekira amajwi zanyu, turaje tubageze ikiganiro mu buryo burambuye.
Reka dutangire ikiganiro cyacu tuganira n'abajene bo mu karere ka Musanze, umurenge wa Shingiro, maze batubwire imbogamizi bafite kubera kubura ibikorwa remezo birimo amashanyarazi n'imihanda. Ni inkuru tugiye kugezwaho na Jean-Baptiste Ndayiragije.
Uko ibikorwa remezo binyuranye bigenda byegera abaturage, nako bagenda barushaho kwiteza imbere no guhanga imirimo mishya itari isanzwe aho batuye. Muri ibi bikorwa remezo harimo imihanda, amashanyarazi n'ibindi. Mu karere ka Musanze, umurenge wa Shingiro, hari igice kitaragerwamo umuriro w'amashanyarazi. Urubyiruko rwaho akenshi usanga rukora akazi ko kwikorera imizigo. Munyarugwiro Alphonse ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakora aka kazi. Aratubwira uko ishyirahamwe ryabo rikora.
Ishyirahamwe nk'urubyiruko, imodoka ipakiye ibirayi itwishyura 12,000. Turi abakarane hano muri centre ifite abakarane 8, ubwo turagabana buri muntu 1,000,000. Ahasigaye kasigara rawo gushyira mu ishyirahamwe tukayashyira kuri konti.
Iyo ugereranyije wenda ku munsi nk'umunyamuryango umwe ashaka gucira amafaranga angahe?
Umunyamuryango umwe ufite imbaraga usobanutse ukoranye ubushake ashobora gucira 500,000.
Nubwo abenshi muri uru rubyiruko ariko bakora aka kazi uko bagakunze, ahubwo nuko ibindi bibanze gukora batabona uko babikora kubera ibikorwa remezo bikibura aho batuye. Shyirambere Jean Martin ngo asanga babonye umuriro akazi kaba kenshi cyane n'ubushomeri bukagabanuka.
Abakarani bakorera hano twari turi gusaba ibijyanye n'umuriro, kandi urabona n'iyi mirimo kuba tuyikora turi guteganya ku muriro waza tukabutura ku bintu bijyanye n'iterambere. Ubuyobozi bwacyo nta kibazo butugezaho ibintu bijyanye na serivisi za gahunda z'u Rwanda bikajyana na gahunda ya Leta, nta kibazo rwose dufite. Icyo twifuza ni ukuduhumurira nkatwe urubyiruko. Ikintu twakora, ikintu cya mbere tujyana namo twakora n'iyi mirimo yo kuba tubumba amatafari wenda yagabanyuka igakoharirwa abandi. Cya mbere twakogosha, twasudira. Hari n'abakuru bacu baba bafite ububasha bwo kuba bagura inzugi, bambe imashini, tukaba twashobora nko kuzikoresha imashini zino zibeta imyaka. Twe tubifite uburenganzira bwo kuba nkatwe barata, ufite uburenganzira bwo kuba bazana imashini bakaduha akazi, wenda ibintu bijyanye n'ubushomeri byo gutembera bikagabanyuka, ariko twe tugakomeza imirimo hano mu rugo iwacu.
Uretse umuriro w'amashanyarazi abatuye aka gace bakeneye, n'umuhanda wabo warangiritse cyane ku buryo urwego rw'ubwikorezi bigoranye kuba rwatera imbere. Nyamara kandi ngo umuhanda wabo ukozwe neza, igiciro cya transport cyagabanuka ndetse n'abakora ubucuruzi kaborohera. Tuyiringire Tofa arabitubwira muri aya magambo.
Nasaba Leta ikadufasha kuba urabona imirimo yarabuze, Leta ikadufasha tugatangaza, wenda tugasaba Leta Perezida akadufasha uyu muhanda ugakorwa. Hariho abantu benshi babuze, urabona nk'umuntu yavuye ku byangabo atwaye umufuka w'igare kuwugeza hano biramugora cyane, hejuru ku muhanda wacukutse n'igihe amategeko wenda abaturutse nkaho umuntu akabatanga 300 mugendanje 1500 kugira mvuye kubyanga mugeze hano ku Rwanda rusha
ibi urubyiruko ruvuga ubihuriraho n'abayobozi b'inzego zibanze aho umuyobozi w'umudugudu wa Rugara uherereye mu kagari ka Mudende umurenge wa Shingiro nawe yemeza ko kuba ibi bikorwa remezo bitarabageraho bidindiza iterambere ry'abaturage cyane cyane urubyiruko
kandi mu bikenewe abaturage tubona twe tuyoboye uruhare runini n'urubyiruko rufite ubushumeri icyo twasaba ku buyobozi nuko badushakira akazi k'urubyiruko turukomeze kuba inshumeri ikindi twasaba nuko tubonye amashanyarazi tukabona kaburimbo iterambere ryaboneka twabwiye amashanyarazi taya twabonye umurenge wa Shingiro urubyiruko rwacu rukunza akazi dufite abakunze gusudira ariko bamanuka hasi ahegeye ku mashanyarazi
bakunzi bacu rero nkuko mubimenyereye ikiganiro cyacu cyemeje kuba ijwi ry'abategerejwe uyu munsi tugiye gukurikira ubuzima bw'umwana w'umukobwa wagize ikibazo akamugara ageze mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza kumugara mu mutwe byamugizeho ingaruka zitari nke dore ko yanahohotewe akanaterwa inda ariko arashima cyane ubufasha ahabwa na leta ndetse n'abajyanama b'ubuzima bamuhora hafi Jean Baptiste Ndayiragije yaramusuye aho mu murenge wa Shingiro akarere ka Musanze
nitwa Nyiragwirwa Nonsiyata mu mudugudu wa Rutagara kagari ka Mudende murenge wa Shingiro karere ka Musanze
Okay rero tubasanze hano mutubwiye ko hari ibibazo mwagiye muhura nabyo ubundi tugire muri make ibyo bibazo byifashe gute
ibibazo birakomeye cyane kuko nabahikemuga ubwawe bwambanye mu ishuri nageze mu gatanu ubwo bwamumfate ngo agaho gangize ikimuga namugaye ntacu nshoboye ubu ngizwe na leta ntiyo yubatse iyi nzu izarize inzugi nta nubwo yarangiza neza kubaka ubwo icyo dufite ni iyi nzu nta kindi kintu twavuga dufite abantu babagize ba neza nk'aba ni bo rwose batugwanagaho nta bameze nka nabi nta kambaro bakanjugunyira
ariko ubundi tugire ibyo bibazo wahuye nabyo ufite imyaka ingahe hari ryari byakugizeho izihe ngaruka
ubwawe bwamfashe ngeze mu gatanu ubwo nahise mva mu ishuri ubwo bwawe bwangize ikimuga kugeza ubu ntacu nshoboye ubwo asiga aho ngeze ndi gufunguza baramfunguraga kuba ndi ikimuga ntabwo banyirukagaho nk'abazima barampaga ubwo nkaza si umva ku mutwe sinashobora kwikorera
nese kuba uburwayi wahuye nabwo hari ingaruka zigeze zibaho kubwo uburwayi wagize
ageze ubwawe rwose mporano umugabo anterinda mbyarura mwana w'umuhungu ubwo umwana mbaho nta nubwo nari nzi ko iyo nzayikirana nzi ko nzanagwa ngaturika ngapfa Uwiteka abijamo namubyariye ku bitaro hasigaye maze kumubyara ubwo bwe buramfata sinamwonsa uruhinja rwakujijwe ruri muri leta leta nayo yarureze kugeza ubu anariyo ikirurwanaho kugeza ubu
ufite imyaka 27 uri umujene kandi wahuye n'ibibazo bitandukanye wahuye n'ibibazo bitandukanye bijyanye no guhohoterwa biturutse ku rwayi wari ufite none kubera ibyo bibazo wahuye nabyo nizihe wenda niki wasaba ubuyobozi bwagufasha kugira ngo babe babasha kugufasha muri ibyo bibazo cyangwa izo ngorane wahuye nazo
ibibazo nahuye nabyo rwose leta niyo imenyaga rwose ikita ku mwana ikagira uti kubangezaga magingo ni leta
bivuga ko leta iragufasha ikwitaho mu buryo bijyanye n'uburezi bw'uyu mwana no kumwitaho nawe ndetse no kuvuza
no kumvuza rwose ntabwo nabwa ntajye mvuza girandihira mu za mituweli ntacunjyanye nyine rwose
Okay urakoze rero nduva hano naho turi kumwe n'umujyanama w'ubuzima reka nawe atangira twibwire ndetse anatubwire n'uburyo nawe abasha gufasha abantu hamwe mwahuye n'ikibazo nk'iki ngiki
nitwa Bucinsenge Alexandre ntawandiye mu mudugudu wa Rutagara mu kagari ka Mutende mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze uyu nguyu yitwa Nyiraguhirwa akaba atuye mu mudugudu wa Rutagara yaje guhura n'ikibazo cy'uburwayi bw'igicuri ubwo burwayi akaba bwatumuziho ubwo mu bijanye no kumufasha buri kimwe cyose turumufasha akarwara ibiki bijanye no kurya tukareba uburyo tumufasha akabone icyatunga ubuzima bwe n'umuryango we ubwo muri make yabarwaye tukamushishikiriza kujana umwana kwa muganga buri kimwe cyose muri rusange tukakimufasha
ese hano muri akagari muri uyu mudugudu nta bindi bibazo bimeze nk'ibyo ngo yafite byaba bihari
oya muri rusange n'uyu gusa dufite numwe gusa ufite ikibazo cy'igicuri numwe gusa
ese kubijyanye n'ibibazo yavuze byamubayeho haba kumuhohotera kubera uburwayi afite ese ubundi ibyo bibazo bisanzwe bigaragara muri kano karere cyangwa muri uyu murenge
oya nta bikunze kubaho naho biba nihake ari ku yunguye muri mudugudu wa Rutagara niwe gusa wabonetse
iyo wenda tuvuge si ibyo gusa wenda byo gufata wenda bakavuga ku ngufu cyangwa kubahohotera ariko nk'ibindi bibazo muri rusange nk'umujyanama w'ubuzima mubikimura gutana mu mudugudu
turabegera tukabigisha ukuntu ari bibi tukababwira yuko nta muntu ugomba kubashukira abaha amafaranga cyangwa ikijyanye no kuba babashukisha ikindi kintu runaka tukababwira yuko ibyo bintu bagomba kubyamaganira kure abenshi ubu bamaze kubivamo nta uretse uyu nguwo wabonetsemo nta wundi
bakunzi bacu mwese mudukurikiye muri aka kanya indirimbo yantumye y'umuhanzi King James bashimishe
Maranga mutima ye ni menshi Niyo mpamvu yantumye ngo nkubwire Ngo yarazi ukwezi ntiyarazi izuba Yarimenye ubwo yakubonye Yarakubonye agira amazinda Ngo yewe yibagiwe ntiyajya ahubwo atangira kurota agatoki ku kandi mwicaranye yantumye ngo nkubwire kwa gukunda aka karirimbo ndirimba nakawe mu bibi no mu byiza zagukunda ngo agufite ku mpemero z'umutima Nyango mukire kwa gukunda Aka karirimbo ndirimba nakawe Muriri na mukiza za gukunda Wagufite kumemero z'umutima sura wa mutwaye urunu ruhande uje umunyarwanda kazi kumaso yo agukunda kazi ngona mubafumu humurira nkawe umwami kazi uyobora nituze Wiya kuboye bibirahunga ngo najambo ryasobanururiwe Yantumye ngo nkubwire kwa gukunda Aka karirimbo ndirimba nakawe Mu bibi no mu byiza zagukunda Wagufite ku mpemero z'umutima
nyuma ya King James mu ndirimbo yantumye reka tuve mu majyaruguru tugaruke mu mujyi wa Kigali. Nyuma yo kuzenguruka intara zose n'umujyi wa Kigali hashakishwa abakobwa 25 bazatoranywamo 15 bazajya mu cyiciro cya nyuma cyo gutoranya Nyampinga w'u Rwanda 2015. Ubu ba 15 bamaze kumenyekana. Ese nyuma yo gutoranya ba 15 hagiye gukurikira iki? Reka Jean Baptiste ndayiragije biducire ku mayange.
Ni mu mihango yabereye kuri Petit Stade Remera hagaragaye ubwitabire ndetse n'imifanire byo ku rwego rwo hejuru, aho buri wese yari yaje yambariye gushyigikira uwo yifuza ko yakomeza. Iki gikorwa cyabimburiwe n'imyerekano y'abakobwa bose ko ari 25 batambuka imbere y'akanama nkemurampaka, maze nyuma yaho bagaruka babazwa ibibazo bibiri. Ikibazo kimwe mu Kinyarwanda kijyanye n'umuco, ikindi mu rurimi rw'amahanga hagati y'Icyongereza cyangwa Igifaransa. Nyuma yo kwiyereka aka kanama nkemurampaka no gusubiza ibibazo babazwaga nako, akanama nkemurampaka kafashe umwanya gateranya amanota yose hamwe. Nk'uko babisobanuye, uburanga bw'umukobwa bwari bufite 30%, uburyo yigaragaza atambuka ndetse n'imyitwarire iye mu gusubiza byari bifite 20%, ireme ry'ibisubizo atanga byari bifite nabyo 30%, kongeraho 20% y'uburyo babatoye kuri SMS, maze baheraho bagaragaza 15 ba mbere. Aba bakobwa 25 bose babanje gufata ifoto y'urwibutso mbere gato y'uko akanama nkemurampaka gasoma ku mugaragaro abatsindiye gukomeza mu cyiciro cya nyuma. Nta bintu byinshi bidasanzwe byigeze bigaragara muri iki gikorwa, uretse nk'aho umwe muri aba bakobwa 25 yabajijwe aho yatsindiye, maze aho kuvuga akarere ka Musanze asubiza agira ati akagari ka Musanze, naho undi abajijwe ahantu nyaburanga yaba yarasuye n'ibyo yabonye asubiza ko yasuye parike y'Akagera akanahabona ingagi, mu gihe nyamara bizwi ko ingagi ziba muri parike y'Ibirunga mu majyaruguru y'igihugu. Ibintu byasekeje abantu cyane. Ikindi twababwira ni uko abakobwa 5 bose bari bahagarariye intara y'Uburengerazuba babashije gukomeza muri 15. Nubwo kuvugana n'abahataniraga iyi myanya bitari byoroshye, twegereye umwe mu babyeyi ufite umwana uri muri aya marushanwa atubwira uburyo abona iki gikorwa.
Nitwa Bitaba Theodore, ndi umubyeyi wa Keza Bagwire Keza Jona. Uri mwana namubonaga ari umwana ushobora kuba yaba Nyampinga w'u Rwanda. None nabonye kuko afite ubushobozi bwo kuba yanaba we ukurikije urwego agezeho. Ndateganya kumushyigikira kuzageza ku rwego rwa nyuma.
Ako ngaho tubwire rwose nk'umubyeyi utubwiye ko uri umubyeyi wa Keza Jona, ubundi umubyeyi wa Keza Joana wari nk'uburere wamuhaye nk'uko wamutekerezaga, wabonaga urwego abashije kugeraho yabashaka kurugeraho.
Umwana uko namureze nuko yakuze nuko yanyeretse umuco we nk'umunyarwandakazi wirekana neza, nahamyaga ko yanabigeraho koko, narimwifurizaga nkabona yanabigeraho.
Ubundi iki gikorwa yabashije kujyamo ubundi nk'umubyeyi, ese mwabiganiriyeho warakimuhate cyangwa niwe wabishatse ku giti cye umujene?
Umwana yarabinsabye numva bikwiye ndabimwemerera kandi numva ngomba no kumushyigikira.
Kuba rero ageze muri uyu mwanya agezeho amaze gutoranywa nk'umwe mu bari cyangwa muri bamwe ba Nyampinga b'u Rwanda ndetse yageze n'umwanya mwiza wa kabiri, ese nkawe nk'umubyeyi wabyakiriye gute?
Nabyakiriye neza, byanshimishije, ariko nkumva nagumya kumushyigikira ku buryo bibaye ngombwa yajya no ku mwanya wa mbere umwari umuya wa Nyampinga.
Okay, tubwire rero utubwiye ko uzakomeza kumushyigikira kugeza ku munota wa nyuma. Ngaho tubwire rero nk'umubyeyi, uyu mu minsi iri imbere hazabaho gutoranya abandi nk'umukobwa wawe wabyaye kandi watoje uburere bwiza aramutse abaye Nyampinga w'u Rwanda, umubyeyi wamubyaye ni iki waratira abandi babyeyi bari hirya no hino baduteze amatwi muri kano kanya?
Nabaratira ko nareze neza kandi umwana akanyumvira nawe akamfasha mu burere namuhaye.
Tubibutse ko kuva kuri uyu wa mbere tariki ya 10 z'ukwezi kwa kabiri 2015 abakobwa 15 bakomeje bazahita berekezwa mu mwiherero boot camp kuri Kivu Serena Hotel bakazamara ibyumweru bibiri bahabwa ubumenyi butandukanye bwiganjemo ubujyanye n'umuco nyarwanda n'indangagaciro zabo. Hanyuma tariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri 2015 bazongera kwigaragaza mu birori bikomeye bizabera muri Kigali Serena Hotel ari nabwo hazamenyekana nyampinga w'u Rwanda 2015.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru. Abadukurikiye mwese, reka twongere tubature indirimbo icupa y'umuhanzi Nelson. Hayiwe hey yelele mama we ni Nelson na pacento hey hey Emerald Production. Shaka kundeba mu mutima ukamenya uko ngukunda tujye gukurikira imiterere y'agasimba gafite amaso akaruta. Aka gasimba kakaba gatangaje cyane, yaba mu kumva, gufata, kureba, gusimbuka n'ibindi. Ikigeranyo cy'uyu munsi tukaba twaragiteguriwe na Yvette Musabyemariya.
Nubwo abantu benshi bavuga ko ku gasimba ari keza, hari abavuga ko gasekeje. Gafite utuguru tureture kandi tudigadiga, uruhu rufite ubwoya bworohereye n'amaso manini abengerana. Karishya na santimetero 12 n'ibice bitanu, kagapima amagarama 118. Ese ako gasimba ni akahe? Ni agasimba ko mu bwoko bw'inguge cyangwa se tarsier mu Gifaransa. Amatwi yako afite umubyimba muto cyane kandi afite ubushobozi bwo kwibumba no kwibumbura, ibyo bikaba bigafasha kumva amajwi ari kure cyane. Nanone ubwo bushobozi bwo kumva bugafasha kwirinda inyamaswa zigahiga, muri zo hakaba harimo inturu. Nanone kandi bugafasha gutahura aho umuhigo uri. Iyo bumaze kwihira, amatwi yakatahura amajwi y'amajeri, imiswa, ibivumvuri, inyoni n'ibikeri. Iyo kamaze kumenya aho umuhigo wako uri, gahita gahindukira kakawuhanga amaso.
Intoki zako gasimba zifite ubushobozi bwihariye bwo gufata amashami mato y'ibiti. Izo ntoki zifite imiro nk'iyipine izifasha gufata ikintu zikagikomeza kabone niyo kaba gasinziriye. Imihiro iri ku gice cyo munsi cy'umurizo wako igafasha gukomeza gufata nta kurekura kugeza igihe gakangukiye. Ako gasimba niko nyamabere ifite amaso manini ugereranyije n'uko kangana, kuko ijisho ryako ari rinini kuruta ubwonko bwako. Ntigashobora guhindukiza amaso yako, ahubwo ahora areba imbere. Wakwibaza uti ese kuba amaso yako ateye atyo ntibikabangamira? Oya, ibyo ntacyo bigatwaye, kuko gafite ijosi rifasha umutwe wako guhindukira, ukaba ukora imfuruka ya dogiri 180 mu byerekezo byombi. Ku bijyanye no gusimbuka, gafite utuguru duto tureture tugafasha gusimbuka ahantu harehare, hareshya na metero 6. Ni ukuvuga intera ku by'inshuro zirenga 40 n'uburebure bwako. Iyo ako gasimba gahiga, gashobora gusimbuka mu mwijima karambuye intoki, maze kagacakira umuhigo wako nta guhusha. Utu dusimba iyo tujyanye kororera mu tuzu twabigenewe ntitumara kabiri. Ahanini bitewe n'uko dukunda kurya udukoko tukiri tuzima, kandi tukaba tuzirana n'umuntu dukora kora. Mu ngamba zo kurinda utu dukoko turutwa n'amaso yatwo, mu mwaka w'1997 Leta ya Philippines yemeje ko utu dusimba tugomba kurindwa mu buryo bwihariye. Bikaba bibujijwe kugahiga, kwangiza aho kaba cyangwa kukororera mu rugo. Kakaba ari agasimba gakunzwe muri iki gihugu kandi kagakurura ba mukerarugendo benshi.
Ivete, arakoze cyane kuri badukusanyirije ku gasimba kitwa Tanzania. Bakunzi bacu rero, tugarutse ku butumwa bw'abatwandikiye, reka duhere ku bwa Etienne uri Bugesera, aho tuvuga ati heza muraho, ati turabakurikiye cyane. Yagarutse ku kamaro k'ibimina, avuga ko bifasha ababibamo kubona amafaranga menshi ashobora kubafasha gutangiza imishinga mito kandi vuba. Ati ni iby'agaciro cyane ku rubyiruko rushaka gutera imbere, kuko abishyize hamwe nta kibananira. Akaba yaratubwiye ati mu bishishikariza n'abandi batari babyumva neza bayoboke iyo nzira. Undi watwandikiye ni Asumta, nawe uri mu karere ka Bugesera. Tubwiye ati ndabakunda cyane, ati kandi ndabashimira impano n'impano bavoma mu kiganiro heza. Nk'urubyiruko akabasaba ko baharanira kwiteza imbere, kwihangira imirimo, ibyo bikaba bizatuma bivana mu bukene. Uwo dusorejeho watwandikiye ni uwitwa Keza Joanna, akaba ari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Remera. Akaba ashima cyane ikiganiro heza, kuko gifasha kumenya uburyo urubyiruko rwitwara mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Yakomeje atubwira ko yari muri Club Heza yo muri Saint Esprit i Nyanza, none akaba yararangije amashuri yisumbuye. Akaba anasaba ko twamuba hafi nk'urubyiruko ababyeyi muri kino gihe arimo guhatanira kuzambara ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2015. Tubabwire ko uyu Keza Joanna muri 15 bari muri boot camp yaje ku mwanya wa kabiri mu weekend yashize. Tukaba twamwifuriza amahirwe menshi. Nshuti mwarimu, dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, naho tugiye kugisoreza. Kikaba gitegurwa na Forum de Jeune Gira Amahoro, mukagikurikira kuri Radio Mudatenguha, Ijwi rya Amerika.
Mukomeze munogerwe na gahunda ya radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho. Muri studio mwari kumwe nanjye Yvette Musabye Maria, ndetse na mugenzi wanjye Olivier Atibasumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe.